haɓuri mo yo nuygal maggal le keɓɓal leydi men ndi nden waltugol muɗum game ga hana feƴi yeɓede no holitiri ardiɓe gollirde humaninde lenude ɗatti dabreji kabaru demal keƴaɗo nde ɗo gollirde flamori jabate memmi haala sababuji mawɗi nayyi holitoji ana hani jatillamukoɓeɓe kuncana hoore kabaru haɓuri mo
waytinde juuɗe muɗum e ko remete ene lendi ko ana wawi latade sababu heɓude wattu so ɗum haaɓu so a itti ɗum a wattanto mambari a yiyan ko keɓata ko ɓeyde to tan haaɓu amin go ana yaltine yaaɗe leyɗe keddiɗe adnaru allah ndu ɗum ana ɓeyda keɓal lendi ɗum adugol makko yaade caggal lendi ana wawi latade sababu ɓuytude cogguji kulle emi adata warde nde leydi amin ndi eɗum wawi hokkude malinkoɓe ɗu ko golla eɗum wawi yirwinde demal nde leydi amin ndi ko heɓete e haaɓu ko ɗu ana wawi waytede waɗe
tokkucala ngallura ndere muɗum demal rimo na yirwi sanne ardiɓe kabaru demal holti wiide ndemoɓeɓe fay ɓoyali gaɗannama newamuyaji yogaji ka noon ɓeɗo holti tellaji goɗɗi keɗɗana sikku kulwali horejo chambre d' agriculture kucala
tawede mi keɓa e kaaki gollirɗi kantiɗi fuu mi keeɓi remude rimo ko ga kuɗɗe ngaroje bonni ko heewi hen fuu ndemoɓe leyyi to remata to ana teete juuɗe mumen fay goto ne dulla darne ko haaɓu jogi ele keɓal leydi tawede ɗum fuu ndemoɓe kañum en ka wala fuu ko heɓata hen ngaale ñalawmamin goni hande o kulle ɗe fuɗɗi waytade hande nde temdere ko heɓete haaɓu caggal so ɗum yeeyama fuu deɓe sappo ɗi ka ndemoɓe jeyi
ɓeydade joddi heɓetede e golle guese yo dun kabaru kuncana hoore sanne heɓugol golle e wi kanko Fatumata Fili Sissoko kiniɗo kabaru kadle
waytinde haaɓu so waɗa kaddule ɗati faahi jokkata golle majjum ana wawi ittude sukaɓe jokkolɓe faahi ene jooɗade so tummodira juuɗe mumen ɓe deɗɗe ene wawi latade sababuɗu ɓe ɓorno kaddule laaɓuɗe
ka noon ɓe ɗo kinniɓe kabaru ñofugol kadle e hunande muɗum goytigui tiyalaji ley lumo suro kama kamara yo goto e mabɓe mo darda jamare nde wattande hakkillo sanne kala ko moƴƴina ley leydi mali
ɓornade kaddule mumen teɗe le leydi amen ndi ana windi ɗati huncande hoore fina tawa amen kaye teddinde golle haaɓu gatteɗo le leydi amen ndi disaje faahi fuu ana moƴƴinede leydi amen ndi minen hani tawede ardi golle majjum ga wona noon ɗum wordi ɓuuri fuu to sukaɓe jokolɓe le leydi amen
so laamukoɓe ɓeɗo ka hulti joƴingol usine ngaji ɗiɗi moƴƴinoji gaari bamakoɗɗo e kucala e hakkilo ɓeɗo keɓɓa mijo oɗo golle joƴingol ɗiɗo usine ngaji ɗi ɓeydan yirwinde keɓe leydi ndi feɗɗana Abdourahman Sy kankone hoorejo fedde jokkolɓe kuncanoɓe hoore kabaru haaɓurimo
yimɓele millionji nayyi woni guuroɓe le golle haaɓu min taƴori so haaɓu keɓeteɗo leydi amen ndi waytama waɗe ko malinkoɓe wawi nawtorade komin tewteta ko le temdere fuu capantati na capannayyi ka heɓete hen ɗum waran ɓeydude nokkule to golle wawi waɗede faahi le leydi amen ndi ɗum yirwina keɓe le kiriduji ɗiɗu gollal ngal ko wawi heɓede muɗum le leydi amen ndi ka haala muɗum haalama
tii micciten wiide leydi mali ndi woni goɓirdi kabaru rimo le runde afrique banggal demal hikka 2021-2022 keɓal ngal yo ko ɓuri uñaji temeɗe jeɗɗi uñaji capanɗe jeegom tonngaji towgu kilo goto haɓurimo yo ɓuɗdeɓe sappo e jeegom sifa yo holni ɓeydade yo ɓuuɗi jeegom waɗanama ndemoɓeɓe